kwana kwaZulu enkanda lapho engizalwa khona. Phakathi kamnduduzele intaba ngakhela umfula ngokuza ngokuza umbuthuni phakathi nakhona kwasika makhathi imshifo ngiyakhela. Emathula amkele isigodla engusona. Bathuthule makhaba bathuthule khamalombalelisa. Ithini ukudla mahlathi uthini umfoko mhlophe. Balufola kona lisha. Awuzwanga.